illa fila demokrasi joƴƴina e leydi men Niger hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi ɗum waɗi parti ji kewɗi gaɗama e nder leydi ndi endam rewɓe worɓe dukonna fuu cuɓeke natde parti ji rewɓe hewɓe dukonna ko natal no politique oni wonno gam batte heɓa kayi dukonna kaala nanane fa woɗam hewɓe jii paale gaɗama heɓay yaadu yesso ndu endam nani ko madan Issa Ramatou Kountiel conseillère no enda parti PNDS tareya les communes damana
très difficile
yiɗum tiiɗi sanni wallahi gam baagoro hokkima laawol himɓe goroɓe jaɓata caggal mum du jahaale komin jaato se himɓe wuro wi'a yalade ko oni an e himɓe fuu hawtimo na ɗum ɗo wonno ko laatini rewɓe ɓen paale
jandeji e pamtinol kewgol waɗnama yahde e rewɓe caggal majjum ɓe gattino dimme mabɓe sanne e dow peccol bakaji ko joƴƴana duuɓinaɗi ɗiɗi hewɓe goni ko naati e tewtugol konseillako duuɓinaɗi ɗiɗi e nayyi rewɓe bandiraɓe mabɓe du kondan waddani ballaga sanne madame Boubacar Sibtou jooɗo keno conseillére commune gooɓo mo gallu ñame do inde parti mitel MNSD Nasara
rewɓe yantala cuuɓi kam mi naata tefugol gol duuɓi ujunaji ɗiɗi e nayyi wimi pami haalanowa gora ɓe kawri ɓe jeyi ɓe kalanimo o yi welimo sanne tawi min kam mi wala ba ko watta propagande ɓe kawri ceede fa ɗuuɗi ɓe kokki kan gaɗumi
rewɓe hewɓe dareke durwande rewɓe nani ko madame Souley Mariama Gambo laatinoɗo conseillére mo parti Lumana arrondissement tatamo mo gallu ñeme
ko laati fuu sa ƴetti dande ma gorko hettinto mi sinanno ko gaddumi fuu gollir ko nafata rewɓe du itte
keer waɗino hono jande goɗon duuɓinaɗi e sappo e nayyi ɗon endan holli rewɓe cuɓanoɓe laatade conseillére en ɓe endan dimma mabɓe ɓuyto weke sanne hakkude duuɓinaɗi ɗiɗi e nayyi warde duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e sappo e go'o dow conseil ujunaɗi tato e keme jeɗɗo e capanɗe nayyi e jeɗɗo suɓaɓe endan fuu rewɓe wonana keme jeego e capanɗe jeɗɗo e go'o tan nonni fa hande ko cuɓaki ye waroyi duuɓinaɗi ɗi sappo e go'o dow conseil ujunaji nayyi e keme jeego e capanɗe jeenayi e tato rewɓe keme jeego e capanɗe tato tawon ko heɓa hewɓe mabɓe dukonɗe kamɓe rewɓe enda ni ɓe anni yaaki yaade suɓoweede ka senɗan ka noon woni ko watta rewɓe ujunere kan en woni ko janguina famtina laatiɓe dukonɗe cuɓaki garoyiki enda ɓe tawta jande e andal.